It's my talk time, man.
No, miss, man.
It's time to get the people TV. What they want. Hey, what?
Mfupa kama ipo meno improve who move. Bossi ana neno ila wapambo na nguvu. Step by step with my G's, cause my status is bigger now, more than 90 degrees. Moyo na mani karume and my soul is free. Sit back, relax, open eyes and see. Mikasa suka samufa sana, wapoteza fasta kama joto ndana rumi I see. Sinaga swaga on top, tuna count to blessing. No time to waste, can't speak about the hater now. Bless cross to blessing, mwanza mwanza in the house. Yes, yes, na score like Messi. Nambiwa unajua di unakere, na bidu punguzo juaji. Shimu watu hele, neze skupe kilo unachoitaji. Pera mpera kama mwera, kashika washkaju. Kisi njaki sela, kula story afushushia na maji. King Kong like brother Rashidi, always got it didi. And I'm here to inspire the kiddie. Kileto tata tata mine tatua, cause I don't care what people says. Wanaonchukia na so nijua. Ni kwa uwezo wa mkuu na big mishe. Wanauliza why sina tatuu na jibvishe. Kauna sita kapembenu ne saba wa sababishe. Show show I want to show you my heart. Mana neza jinyima fumamba wakajipa. Mana neze kala kwako hata kama ujapika. Mana fosu uvuri udhurika kimuri muri murika. Ni mtu kasomo albadiri afu ajabadirika. Going down amazing, sweetie. King from streetie, no one to complete. Mjens kwenye miti, catch me online, I'm here. Kama unacho cha kushare to chat. So tena bahati, every single verse team zedi ya planti. Draw a party, God is great killer wakati. Next level, so levels a chin, wala zakati. Controversial, keep professional, kaza bila tanati. Fanya wewe kama unona nachofanya ni easy. Dr. Microphone na pingo jumbe vyezo vina kizi. Don't touch me please, kwezi touch uta freeze. Vuta kiti ka enjoy wine ka ili wizi.
Sure, sure. It's time to give the people what they want. This is for you and you and you and you back there.
Usoni ukinitazama tutajua nini. Sijui nani amewadanganya yo mtajua nyinyi. Memzingua jini ndo macho najua mimi. Kwa milima itakutana ila bado sijajua walini. Kwamba wamba wa catch feeling labda mchalaze gita. Ka unajua ujajipanga usitangaze vita. Kwamba maisha nabadilisha utadhania filter. Mlo mwambia nizuie kanambia pita. Usemdhania ndo mbaya atakukunjia ndita. Risivia ipake madoa utadhania chita. Yes, because of money. Yani mtu kumi na bele tisa afu usiku wa manane. Usimpange nini nifanye wai tubishane shane. Usiforce itfanane usije sababisha nkutukane. Zunguka tukutane uswazi mdwanzi. Hivu unafanya kazi ili ule au unakula ili ufanye kazi. Sawa mimi shamba wekipi kikusikitishacho. Mikono na ilamba vipi wakati umekula kwa macho. Chola ukicholacho ila kila bose na bosi wake. Kwa ushindi lazima kubari kataa ataka ustake. It's going down amazing sweetie. King from streetie, no one to compete. Jens kwenye miti, catch me online, I'm here. Kama unacho cha kushare to chati. So tena bahati, every single verse team zedi ya planti. Draw a party, God is great killer wakati. Next level, so levels a chin, wala zakati. Ukitajika utaitwa ukitwa just to play your party. Shida so kwanguka, shida nkushindwa kusimama ndiyo. Kuna maisha ya ibu kabla mafane kio ndiyo. Mwene njaa na choice, kila kitu anasema ndiyo. Ndiyo, 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 nd